bantu betubela mu mikwano bazibu ddala
ddala nnyo leero
nono nnyo mutufu abula
lwaki bannange
ebikolebwa entakera byewuunyisa okyala ku makya akawungeezi nokyaluka
olimba weesa bubi nawe kyusa embeera ebintu by'okola mukwano tebirina lugendo ngamba luli kyalumu nawe omulabe nakwanika kati nkusaba kimu weenenye osikire obwakabaka bwe olimba weesa bubi nawe kyusa embeera ebintu by'okola mukwano tebirina lugendo ngamba luli kyalumu nawe omulabe nakwanika kati nkusaba kimu weenenye osikire obwakabaka bwe
ke mukono ewasenga nesanga yomuwala nga mukozi waliwo kibebi kyalabirira kyanuna ku sukali engalo ezo nazitemaku
olimba weesa bubi nawe kyusa embeera ebintu by'okola mukwano tebirina lugendo ngamba luli kyalumu nawe omulabe nakwanika kati nkusaba kimu weenenye osikire obwakabaka bwe olimba weesa bubi nawe kyusa embeera ebintu by'okola mukwano tebirina lugendo ngamba luli kyalumu nawe omulabe nakwanika kati nkusaba kimu weenenye osikire obwakabaka bwe
abasinza
mukanisa ya Yesu
engambo okugeya nefiti nebiriwo
nga bingi
ofaki mukwano kunsene kwawo
ezikiru
nze ngamba tukwatagane emitala tulabayo
olimba weesa bubi nawe kyusa embeera ebintu by'okola mukwano tebirina lugendo ngamba luli kyalumu nawe omulabe nakwanika kati nkusaba kimu weenenye osikire obwakabaka bwe olimba weesa bubi nawe kyusa embeera ebintu by'okola mukwano tebirina lugendo ngamba luli kyalumu nawe omulabe nakwanika kati nkusaba kimu weenenye osikire obwakabaka bwe kati nkusaba kimu weenenye osikire obwakabaka bwe kati nkusaba kimu weenenye osikire obwakabaka bwe kati nkusaba kimu weenenye osikire obwakabaka bwe.